na iye hii oluna kwa Ranger President Yoweri Kaguta Museveni agenda kusiwa mu district ye Jinja ne Kibuga eche Jinja agenda kubera ku kisawe kya Bugembe
Kyabazinga Stadium
wali mu mambo kaga Jinja na iye wabaddewo olukungana munango lwabaddewo eri abakulembeze aba district n'abe Kibuga era ssentebe w'ekibiina kya NRM e Jinja yategeezezza nti bonna abakwatidde NRM bendera balina okubeera yo era wano bali bakulembeddwa mu Edwin Lufafa ono yategeezezza nti buli kimu kyonna kyawedde dda enteekateeka zonna zaawedde balinze lunaku rancha Lufafa yasabye n'abo abazze ku lwabwe ng'abantu kubanga abamu bava mu NRM
bagende babugiriza omukulu
kakati ye ssentebe wa district ye Jinja ye Moses Batwala atera yakwatidde NRM bendera ku kifo ekyo mu kulonda okujja naye ategeezezza nti febe awedde dda twalitadde wansi enjawukana zaffe nga faba na NRM ne tugenda ne twaniriza omukulembeze w'eggwanga waliwo mchala yakwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka omukyala w'ekibuga kye Jinja Annette Museka naye agasse eddoboozi lye ku bannakibiina kya NRM n'akunga bonna abali mu kibiina kya NRM okujja okubeerawo Haji Ahmed Katerega Musaazi omujjukira bulungi
yali alas deputy alas Kimanya Kabonera
yes kati ali mu bitundu eby'ejjinja
kati bamututte Jinja
yeah era abagami nti bannage abitusinga okwetaaga bwe babaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti PDM Myoga Youth Livelihood Program mwena tubeetaaga mujje muwe obujulizi
era mbe tusinga okwagala babeerewo baawe n'obujulizi mwe muli abo abaafuna ku ssente ez'abakyala abaafuna ku ssente ez'abavubuka abaafuna ku ssente ez'emyoga abaafuna ku ssente eza PDM abaafuna ku ssente eza GRO n'abasimbiyo kati abafunye ku ssente za ghetto ate twagala abo buli omu aleeteyo abalala bataano oba munaana oba kkumi kijja tukolera bulungi bagenda kuwa obujulizi era tujja kwagala n'abaana abatendekeddwa mu sikiringi kubanga n'obukadde bwa waataano weebuli ku akawunti basigadde kutandika kubugira ki kubufuna babukozese abo bonna twetaaga babeererewo ddala mu bungi ddala era tusuubira nti abantu b'omu Busoga bwe munajjumbira rali eno esembayo ey'e Bugembe ate ne mulonda bulungi ne mutalonda nga bwe mwalonda ku luwedde Busoga bye yafuna ne by'ekyabanja byonna omuwarabu agamba insha Allah bijja kuva